sukaɓe ɓo matta poɗɗele bonɗe kañe doroguji ko ina yahata yno ɓeydo le ngallure gawande noon yimɓele wonɓe toon ɓe kollitiri wiide ɗum laatiki sababu du so wakkati fuu soɓe kaɓa ɓe ɓamidiran toon laaɓe kañe ko nandi e muɗum keɗɗen kanko Alima Yattaraw komo heɓini min dow hen dow faccitago Mamadou Samasew koye Ali Cissé
e wi yimɓele gawo dande mayoji yo nokku yewtereji wona fe nokkuji kominiɗi raffinedi
ɓe kani andude wiide ɓe mawɓe janggo ɓe kana tawrede ɗiɗo mbadiji feeyi miɗo narda kano koɓe lendi itta dabireji fewde e majjum ɓe kaltana jokolɓe leruji ɗi mbawi yaade plage to leruji ɗiɓe kani eggude nokku o
ɗum ɗo yo ɓembere mawde no holitiri ardiɓe fedde jeunesse keɗana Moussa Bocar arɗo ndeɗo fedde jeunesse gawo
ɗum yo ndungu momin tawri mammiraɓe amen plage amen o hoore ana jogui tariki wajiɓe juuɗe amen minen jokolɓe min gaɗa hen immadaraji famin ndenamo saabi minen e sukaɓe amen ni woni mo o nafata
bonanda sumu nafata fay goto ndenno hono ɗiɗo taguji ɗi ne hani jaati haɓede
ɗiɗo bonandaji ko wondi e wadde le saaha leydi ndi noon ɗum woori nokku noddirteɗo kadiolo ko woɗɗira leydi ko duwar ndi ko ɓuuri kilo ngaji sappo sukaɓe hay yoɓe gomɓe toonɓe ana jaaha tan ana nawtiro ɗeɗo poɗɗele bondereji ɗum wondi waddude kutteji kewɗi toon jamare wonde toon nden wondi wadde noddanguji
la mission
ngal gollal yo hunde lobberno so de ɗum waɗiredo ɗate sariyaji cottoɓe ɗi dorguji ɓe hulta kasin laamu on jaati
cammambe o wattake
yoga jaate ana yara ɗi dorguji fe sutta kon yogoɗo ana suuɗo yara ɗum min miɗe mbila hannden saaraɓe hewɓe ana jukka hen saabi yoga e meɓɓe haajimo fola e margon ɓiɓɓe mumen miɗe miila ñolman hannden enen saaraɓe hani dokkodirde juuɗe pati itten ɓiɗɗo e ɓiɗɗo neɗɗo fo waɗɗo ko boni fiyen ɗum ɗo aɗa naato saabe ɗi bonallaji heɓnira jogola
wattu joni ɗati ko nayiri bangal politique ki jeltinaka e haɓude ɗiɗo doroguji bonɗi noon kanko colonel Ismaël Makalo o hollitiri wiide secrétaire général les fedde humunide kabaru haɓude ɗiɗo doroguji bonɗi ley nokku o ko wi ɗum e tawde fuu fa gara cotta ɗeɗo poɗɗe wajibi sina daña talki ɗi tawreɗa
secrétariat kamɓe jaati hokkata yimɓe jogaɓe talki yamiraɓe ɓe nadda ɗi dorguji le leydin maɓe pecca ɗum hakkude laamorɗe ɗe leydin ɓeɗa han tawrede hannde talkuru no inde neɗɗo fuu yamiraɗo cottude ɗi dorguji ma naddude ɗi dorguji le leydin ɗum so waɗama ɓeɗe wawa haɓde o tiɗalla ɓe fiya dabiriji kasin nokkuji fuu to ɗi dorguji yarte so ni ɗi nangama toon ɗum fuɗi sume
ɓamde misre fa jettuɗa bagadaji le ngallure ɗo bomoko ɗo micciteɗe wi dorguji ɗi ana mate toon sanne fuufota bagadaji yo nokku andaɗo sanne ɗo dorguji ɗi gondi sottede ñalawma hande o ley leydi meɗen ndi noon ɓe kollitiri wiide keɗɗen mo fa hande kanko noddirteɗo colonel Ismaël Makalo komo sifi dow hen
ɓe
yimɓe yoroɓe ɗi dorguji kadi cottoɓe mumen fuu ɓeɗe wawi fiɗ dabiri yogaji kasin ko natto saabu laamu o lonka heɓudeɓe naggaɓe dabiri fuu ko laamu o fi hannden a tawan ɓe yimɓe yoroɓe dorguji kadi cotto muɗum ana wawi cuuɗade waɗa ɗum tawa laamu o anda muɗum wala hen yalla ɗum heɓine jogala soni wala ni homo fuu dokkodira juuɗe saabu ɗum wona hunde ko wawi haɓɓede ñolmal goto timma soni wala ni jamare fuu dokkodira juuɗe kaen laamu on yalla haɓa ɗum
caggal ɗo teno gonde yaltinede ley hen micciteɗen wiide ndeɗo fedde humnide kabaru haɓude ɗiɗo droguji darnama hitande 2015 le leydi meɗen ndi ko woni fana mabɓe faɓe ƴewto yalla hono ɓe kani fabirade dow hono yimɓele ɓe droguji kanɗinta le leydi ndi